Yohanna Simore Nogas Subakalaw nyande hore yontere tawi jamma ina heddi Maryama Magdala fayito yanande to o tawi haire hipponode e damal yanande de ittama o dogi o fayito Simon Pierre kanyum e almudo goddo mo Yesu horsinno o wi dumen
Yomirado damai yanande mum kadi min ganda holido wada
Pierre almudo goddo pokiti payito yanande to kambe dido fof be goni e dogde kono ko almudo goddo buri Pierre yawde adi dum yettade yanande de o tokki o mo yurno o yi leppi lenji ina pawi e leydi kono o natani ciagal dum Simon Pierre yetti naati e der yanande he yi leppi di ina pawi e leydi kanyum men e fallare buma nonde e hore makko de den fallare won daano e leppi di de taggino de fawi bange god e on saha almudo goddo gadinodo arde o naati kanyum ne e yanande he yi gongdini so gonga almobe be paamano taw bindi biidi ombo foti wurtude hakkune maybe di ciagal dum almobe be nduttiti galleji mumen Maryama kanyum darino ko isara yanande he ina woya do wayanno do o tukki omo yurno to der yanande to o yi malaikaaji didi ina borni chomti daneji ina njodi to bandu Yesu fawono do hen goto ina heedi to hore to goddo o ina heedi to koyde to malaikaaji di namni mo bi
debbo holi ko ngoyata
o jaabibe o wi
ngoyanmi ko joma mi tamay yanare mum kade mi anda holi to watta
ciagal nde o haali dum o yacciti o yi Yesu ina dari kono o andano ko kanyum Yesu namni mo wi
debbo holi ko ngoyata holi mo jilota da
o sikki ko denowo nambu o ko dum wadi o wimo
tenajo tay ko an nawimbo ala nam do baddambo mi addiyambo
Yesu wimo
Maryama
Maryama wakliti e makko wimbo e barahutan kore
rabboni
dum firti ko cerno Yesu wimo
woto jaggam ngati mi suwa taw ngabuto baba o kono yaato bandiraabe be biyaadumen gonmi ko e ngabude to babam baba mon o to Alla am Alla mon o
e on saha Maryama Magdala yehi habroy almobe be wi dumen mi jomiraado o habribe kadi ko wino moko e kikide on nyalomo hore yontere almobe be denti e nokku goto cokki ton ngati ebe kulno ardibe yahuda en be Yesu ari dari e hakkune mabbe wiibe
yo jam wone mon
ciagal nde o haali dum o hollibe juude makko e wutula makko almobe be keewi weltare ne ji jomiraado onde o wiibe kadi
yo jam wone mon no baba o nelirimini ko non neliranmi on
nde o haali dum o wutti e mabbe o wiibe
kebe ruhu cenido o kala mo jafidon bakkatuji mum ya fama kala mo on jafaki bakkatuji mum ya faka
kono goto e sappo e dido be hono Thomas bietedo punado o won daano e mabbe nde Yesu arinde almube wotbe be mbimo
min ji jomirado
kono Thomas jaabibe wi
so tawi mi yiyani batte pontoje de e juude makko so tawi mi fawani fedendo am do pontoje de gonno do kadi mi fawani jungo am e wuttulo makko mi gongdin ta makko
yontere ciagal mum almobe be denti kadi e der on nokku tawi Thomas ina wondi e mumen dame de ko chokinode kono Yesu ari dari e hakkune mabbe wi
yo jam wone mon
jaggal dum o wi Thomas
addudo fedenduma yew juudam addu jungoma fawdum e wutulam natto yedditaade gongdina
Thomas jaabimo wi
joomi am allam
Yesu wimo
koko njidami ko addanma gongdinde mala ko be njiani gongdinibe
Yesu wadi kadi e Yesu almobe be kawisaaji goddi kewdi di bindaka e ndedo deftere ono dum do windira ko bele odon gongdina ko Yesu woni almashu bi Allah o e bele holare mon ina addana on hebde ngurndam kebiron dam inde makko.